yes, Yankopon, Esibo, Adia Fire, Teddy and Annual Martini, Nioma, or Casama, a ye. Now to me, I say, I'm crying, I'm my own, say, and Ray must have been Koya, and ready to me a Casama, sister. A free yakin can some no assi.
Genesis in Homer, Tibaco, if we inch him back with the corner. A Tifiasem, a chassis,
oh, or say a chassis. Minim Sabi be unfit and say enough for. And so, so shiny ya, it me be ye. To us my
infitiasiano, on your coupon ball or sure near assassin.
Ya tibi be your house, say infitiasiano, on your coupon ball or sure near assassin. And the enne ya who said, ye the kind on your coupon woho. Ya etos me a new assassin, any or sure or no boy ye. It is say, well, assassin, so now ya fabi bea boy a near say, now ya fast as in ya boy a near say, now ya ye no may be a enne ya who dia obo assassin, any dia obo. Suru na di adanse so me hu se onyankopon wo ho di se wo ho na ye wadwene se nyame ni ho a enne tie dia ekoi se onyankopon e wo ho mfiti ase no obo osuru ene asase
verse 2 na asase ye basabasa
wo se na asase ye basabasa ni na enioma enkoyie na enye se betumi afa ne se ade papa bi ni
na esum wo ebuno ani
se na esum e wo buno ni na nioma bi enna se de wo se No, my angel, ye.
Nanya coupon home but to soon no any.
Now, on your coupon home but to in soon no any.
Verse 3. Now, on your coupon car say, and ye hine, na a ye hine.
I feel or sing your coupon a can say, and ye hine, na a ye hine. Meaning, so what sing your coupon as someone or numbs ye way to me a winner, mere simu. Ya who sing your coupon cassa, I will say BBC. On your coupon o did to me. Nasa or cassa be being quail bet me as a son, a no crack. Na mi asam amaye hu se oho na sam amaye hu se onye bo suru ni asase na na sam amaye hu se na bibi nkoyie na eyo no onyankopon ene kasaye ene nti hye no nso te onyankopon kasa tumi wom na onyankopon kasa so a ohwe se ebebem ene nti maye mu ye ni ngu nyankopon asam so na nsam a okanyina no e wose ye tie ase se ye de ani behu na ebebem te dia etie te dia waka no And it may ni nyankopon asem ho agro na sa nioma bi nkoye so anasem bi a wo kire sem bi a so no ehye emumma maye hu se ono okasa otumi si sanioma and it hye no so papa
verse 4 na onyankopon hunu han no se eye
afi wo se nyankopon ehunu han ni se eye ohunu dia eye ti se de ne ohu se ade wei me ye ni se a eye and it mumma ye nye ni se eye bibi tumi bi ohun bi obi said the omu ebo je so e kire ohini ya afi nyankopon mo obo fo obo na ne fa pro yin obi ntumi nye bibi o onyankopon na eye ohun se dia waye no eye it is sabre nyina oye bibi a ohun se ade wei ne ye ni se betumi ayeye na me ye ni se betumi ayeye na wo wadwene de enu de nyankopon pese wo ye da na wo ntina se so da odi tumi o se obo osuru ni asase na enye kora na ne honhun butu ani na okan se enye han na eye han na ohun se e han no eye a hind yardy, a ye, so in so. You soon you must flew a brabum. Nama a hind tosu, baby, I wouldn't be a ma a hind and yaw chefa. You who free no may be a soon yumum, and no may be a enfrem. On young couple who said hind ye, it is our brabo a hind who said a ye, a ye summa who said and yet. Now, a bulk of coffee, Sabres always is free and no. A sense of a senior uncle Pong who said a hino no a ye.
Now, on Yanko Pong Pie, Hiney is soon.
I feel on Yanko Pong Pie, a hine, and it is soon. Then Shannon Supa, or the summer sin chain, and I ordered a hine a sin chain. A sense of whom said a hine a ye. And to mum my a brabo in ye soon. Now, mumma ye is soon, and you might free a brabum. Nadia Yanko Pony Jimono yem fa.
Verse 5. Now, of where Hino said at the chain, now is soon no at the sign.
I feel of Fre Haino at the chie, and now of Fre is sumno at the sign, or the sheer out to sum and it ain't him. And tea of Fre Hain at the chie, and of Fre is sum at the sign. In a dear dance, and I drew and a nip or bonnet for your bonnet, a nipa your bonnet, or near what do a cosmo, and in tea or see a sumno of Freno and Natu, not a hind of Freno at the end. And some free from you, a sum you may be a home, is answer M. Way, Osmami.
Now, a dear sign, now a dear chain, that I did kind of know.
so.
Verse 6. Na onyankopɔ ka sɛ ewiem mra na embɛpae nsuo no mu. Verse 7. Na onyankopɔ yɛ ehunumu ntremu na ɔpae nsuo a ɛwɔ wiem no aseɛ ne de ɛwɔ wiem no suo no mu.
Mo ɔno ara na bɔ adeɛ na ɔkyekya adeɛ mu ɔyɛ dia ɔpɛ ɔde wei tu ne sɛ na ɔde wei atu ne sɛ sɛ de ɛbɛyɛ adeɛ ɔno hwehwɛ no ɛbɛtumi ayɛ dɛn abam. Yɛ nyinaa yate sɛ onyankopɔ na ɛyɛ sa. Enti sɛ wo nam no obi ka kyerɛ sɛ onyankopɔ ni hɔ a mɛnyi ni onyankopɔ wɔ hɔ. Asase a wo nam so no ɔno na ɔbɔ yɛ. Enti obi ka kyerɛ sɛ onni hɔ a ɛnyɛ nokorɛ. Ɛsom bi a wɔ mu a yɛbɔ din sɛ onyankopɔ ni ɔdwane gye okra nkwa.
Verse 8. Na onyankopɔ frɛ ewiem no ɔsoro na adeɛ sae na adeɛ kyen daa a ɛtɔ so mmienu ne no.
Afei ɔgusu a ɛkyekyɛ nneɛma mu ɔkyekyɛ nneɛma mu enti deɛ ɛba a ewiem no ɔfrɛ ne sɛ ɔsoro enti ɛtoa so mu adeɛ sae na afei adeɛ sae kyen yɛ yɛkɔ so.
Verse 9. Na onyankopɔ ka sɛ nsuo a ɛwɔ ɔsoro aseɛ no mboaboa no wɔfa ako na wɔhunu asase pɛsɛɛ.
Ohun o odi tumi ankasa deɛ ɔpɛ bia na ɔyɛ sɛneɛ na ɛteɛ no no na ɔkasae sɛ nsuo no nyinaa nka mu na yɛnhunu asase pɛsɛɛ na ɛyɛ nokorɛ sɛ nsuo no ka bɔ mu ɛma yɛhunu asase pɛsɛɛ.
Na ɛyɛ saa. Verse 10. Na onyankopɔ frɛɛ pɛsɛɛ no asase na nsuo mmoano no ɔfrɛ no ɛpo.
Ohun sɛnea ɛrekɔ no yɛhu sɛ owura bi di tumi na ɔno na ɔbɔ ɔsoro ne asase na owiee no nso adwuma a ɛwɔ ho biara ɔde n'ano yɛyɛ ɔka sɛ hanmmerɛ na aba ɔka sɛ wei na mmerɛ sɛ na aba wasan akasa ama nsuo no aboaboa no ama wafrɛ no ɛpo na wakasa ama asase no nso ada hɔ enti pɛsɛɛ no ɔfrɛ no asase onyankopɔn ne di tumi na ɔno na ɔbɔɔ adeɛ
na onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Verse 11. Na onyankopɔn kaa sɛ asase mfifi nwura mfudeɛ nnuaba sɛdeɛ wɔn su teɛ wɔ asase so.
Afei ohun sɛdeɛ wayɛ no wayi ɛpo ato baabi na ɔde pɛsɛɛ ato baabi no ɛyɛ na afei ɔka sɛ ɛpɛsɛɛ no so no ɛmfifiri nwura ɔyɛ onyankopɔn o ne ho yɛ hu ɔkaa no abam ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛhyɛ n'anom asɛm nso ɛmfa nyankopɔn ano asɛm nni agorɔ ɔka sɛ no abam ɔkaa sɛ pɛsɛɛ no ɛda hɔ no anaa asase no a ɔde ato no a ɔfrɛ ne saa no ɛmfifiri nwura
na ɛyɛ saa.
Afei sɛnea wokaeɛ no ɛba mu saa wei ma yɛhu nyankopɔn tumi ɛhu ne nnwuma a ɛhu deɛ a ɔtumi yɛ ɔkasa sɛ ɛpɛ ɛbam ɔsɛ ɔno ɔkaa ɛbam na ɔhyɛ nso a ɛgyina na abɔdeɛ wɔ yɛ ɔbɔɔyɛ ɛdi adanseɛ pefee sɛ n'anom asɛm mu wɔ tumi.
Verse 12. Na asase fifiri nwura ne nnuaba
ɔhu ɔkaeɛ a na aba mu o ɔsɛ ɛfifiri nwura ne nnuaba
sɛdeɛ wɔn su teɛ.
Sɛdeɛ wɔn su teɛ. Sɛdeɛ ebiaa te. Sɛdeɛ ebiaa adwuma te.
Na onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ.
Na ohunu sɛ ɛyɛ. Taadeɛ yɛ a onyankopɔn ohu. Na deɛ nyɛ so ohu. Ɛni ti sɛ ɔkasa kyerɛ ɔkasa adeɛ wei ɛni kwan sɛ wotoa so a ɔsɛ ohu sɛ ɛnyɛ ɛna onyankopɔn ka. Ɛno nti ɛwɔ sɛ wotwe ho firi ho. Na deɛ ɔfrɛ sɛ ɛyɛ no wotoa ɛno so.
Verse 13. Na deɛ sae. Na deɛ kyen. Da a ɛtɔ so mmiɛnsa ne no.
Toa so.
Verse 14. Na onyankopɔn kaa sɛ nkanea mmra wiem na mbɛpae awia ne anadwo mu.
Ohun afei ɔsan kasae sɛ nkanea mmra wiem na n'anom asɛm no nso no ɛbɛ mu biribia a ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia ɔkasa na ayɛ hɔ ɔyɛ nyankopɔn ɔdi tumi n'anwuma yɛ akɛseɛ na n'anwuma yɛ nwanwa enti sɛ nnɛ sɛ onyankopɔn ɛrekasa a yɛnhwɛ asɛm no yie na yɛmfa ɛsiane sɛ ɔkasa a na abɛm.
Na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ mma ɛberɛ
sɛ yɛbɛpae esum no mu na ayɛ nsɛnkyerɛnneɛ ama ɛmmerɛ na yɛhu sɛ anɔpa ni awia nie anwummerɛ nie anadwo nie na yɛde ahunu
nna
na afei yɛde ahunu sɛ esum baeɛ no a afei hann baeɛ no ɛyɛ da koro na yɛde ahunu ne yɛde kyɛke nna
ne mfie nkyekyɛmu
ne mfie nkyekyɛmu
bio na ɛnyɛ nkanea wɔ wiem
afei na ɛnyɛ nkanea ɛwɔ wiem
na ɛnhyerɛn wɔ asase so
na ɛnhyerɛn ɛma yɛn ɛwɔ asase so
na ɛyɛ saa
na ɛyɛ saa.
Verse 16. Na nyankopɔn yɛ nkanea akɛseɛ mmienu no sɛ kɛseɛ no ndi adekyeɛ so.
Ɔyɛ kanea akɛseɛ mmienu sɛ kɛseɛ no ndi adekyeɛ so
na ketewa no sɛ ndi anadwo so.
Mo kɛseɛ no ne awia na ketewa no so ne bosome ɛno nso ni anadwo so. Nyankopɔn anom asɛm ne yɛde ho nneɛma a yɛhu yi enti sɛ n'anom asɛm bi kɔ so a ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ deɛ ɛbɛyɛ biara na wɔ sɛ deɛ wɔka bi abam Enti yen shenun so na yen dwane gye yen kra nkom. Sani obo ade ni odi, o ka pia na abem. Hwe de ade ni hu nyina ode na no asem ene boy. Aden ti na nsem a wo kan so entumi mem. Mayen gye ehie. Na mayen mu ye ni hu ade bi so. Na yete ho na saade na waka no abetue.
Oye nsroman so.
Na oye nsroman so.
Verse 17. Na Yakobo disisi ewiem. Se enhye wasase so.
Afi ode nsroman so sisi ewiem. Se bebe ya ene bosum ni nyina abetumi aye den. Ashren was as she so. A bread, we are aquadano, none so a yen a juma.
Not any at the chine at the science, so
not any at the chine, any at the science, so a we are yen a dear, Okoda, not bosoming and summons, so I won't dear, or another.
Na empire hiny is sum, not
empire hiny is sum.
Now, on your couple who say a ye,
na ya papa no own say a ye, own said the wire no a ye.
19. Na a dear sign, na dear chin, that I toss on nine. Verse 20. And Yakupo ka say, in so no and nori abode, a eti asepi.
Oh, why yes, I know my way na. Afi, in so no. Oni mse wo so odi bibi bam e bedroom bi obenya nkofo a odi bam nti no e wo so wo ye ho adwuma o ma nya abode e wom e moa ahodo e begu ensuo nu o si ensuo enya abode yakopon na numu asam o gya wom na odwini bibi anso a ohudie ye na wa ye
na ntakraboa ntumfa asase so wo wiem
afi ntakraboa de omutu afa asase so se wo wiem e wiem na omutu e dia nenam ensuo mu de anko e na ntakraboa so baby a omu nante nsonko
21 na Yakobon bo nsuo bua akese ne nketo ahodo se de wo nsutie
afi okoso abo nsuo mu ano akese ene nketo se de ebia esu etie
ne ntakrabo nyina se de wo nsutie
ne ntakrabo nyina se de wo nsuti ehu se Yakobon no bo ade nyoma nyina ene emoa ene de wo mu bia to asman
na Yakobon hunu se eye
na Yakobon hunu se eje
verse 22 na Onyankopɔn hyira won sɛ monwo na monnɔ na monyɛ apumuma na ntakraboa enɔso asase so
afi ɔsan ka kasa foforo biem ɔse ɔhyira won sɛ ɔmonwo na ɔmonyɛ ma tɛsɛsɛ pumuo sɛ asase so abɔde bi ɛwɔ so bia no ɛnwo ɛndɔre ɛnyɛ mo ho mo ho sansɛ ho behia ɛwɔ mmere bi ɛno ti hyɛ no so
verse 23 na de san na de chen da a ɛtɔ so inum ne no 24 na Onyankopɔn ka sɛ abɔde a ɛtete aseɛ mfiri asase mu mmra sɛ de wɔn
so
tie
afi wo frɛs abɔde a ɛtete so mfiri asase no mu mmra sɛ de wɔn so ɛte ti ɔfrɛ ɛnɛma ahodo
ntɔteboa a ɛwɔ fie ne wiem ne emoa a wɔwia ne asase so emoa doma
so ati wo emoa ahodo a wɔ asase so nyina ɔfrɛ wɔn sɛ wɔn nyɛ dɛn ɔmumra ti hwɛ kwan yɛ Yakobɔn faa so na ɔbɔ soro ɛne asase ɛne nneɛma a ɛwɔ mu ɛne kwan faa so ɛkasa man abɔde ahodoɔ ɛbaayɛ na hu sɛ ɔwɔ tumi ɔka na aba ɔyɛ Yakobɔn bibi nyɛ ne yɔna ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ ɛnɛ sɛ wowɔ hɔ na sɛ wo papa ne Yakobɔn na sɛ waka asɛm bi afa wo ho a ɛnhwɛ deɛ abɛyifoɔ ka ɛnhwɛ deɛ ɛnnurofoɔ ka ɛnhwɛ deɛ nkaberɛkyirifoɔ ka ɛnyɛ no ne bɛtumi ayɛ adwuma deɛ Yakobɔn aka ne bɛtumi ayɛ adwuma ɛno nti mepɛ sɛ wohyɛ no nso toa so
sɛdeɛ wo nso teɛ na ɛyɛɛ saa 25 na Yakobɔn yɛ asase so mmoa doma ntɔteboa ne mmoa a ɔwe afam nyinaa sɛdeɛ wo nso teɛ
afei ɔyɛ mmoa no nyinaa sɛdeɛ wo nso teɛ deɛ ɔwea deɛ ɔnante kyɛ sɛ deɛ ne nan yɛ nan deɛ ne nan ɛnan no so no ɔnante mmienu so te sɛ ado nom ne ade du baby or the nine ben nanti du baby so to me the mienu nante. There's a moa who do a was asiso and also a bow.
Na onyankopo hunu se eye.
Na hu se eye.
26. Na onyankopo ka se. Moma yenye onipa. Woye nsuba enso. Se ye in se suo.
Oh no show. Sani oma we yina onyankopo obo yeno. Enipa be hiya sani oma we. O nimse hiye nipenti o ye wo juma. An sana o ka se. Omu bebo nipa etise won se suo. Enso ene. Eye ya jeni se. Ya ni ebetumi abuwa ye hon. Inti ya kwanya hudwo. A ye nam so. E pre ni oma. Se di ye shishen ni oma fa. Che se ye ntika sa. E ne ye nam kwa we so. Ne che ye nam kwa we so. She kwa ye nyankupo ju ni pa hon fa. Onu hu se adie we ye mao. E se anse ohu se ni oma we nyina ebe hiye ni pa. E ti wodi ka ye ye ansana o ye ni pa. Ani ti ye nyantu buwa si ema urade. Na ye shishen urade e chi ukwanyi. Na ye mfu ya di hiya diye tune nim. Se se ye namwe kwa ya hudu oso. Na ma afi ye fume urade. Na ye ye ni oma biya e ti ye ni urade ntem. Urade ye sa ni oma we nyina ansana o kase. Uma ye mo ni pati se ye nsuba insu.
Na woni e pumu mpata.
Ati. on se woka ho asem na omu ni de se omu nipa no et san nyoma no behia no eno no woka ho asem no
ewiem no ma ntotboa ne emwa a wo wea asase su nyina
mo emmo nipa a san nyoma wei ehu behia no oba bedi na wo dia wo se wo betimi aboa wo ho wo se betimi aboa ho nti unam kwan wo do bia so na wo ye boni bia eti awrade ene awrade asem o kai o ono no ojo ho ate na wo nim die hia o na wo ye bibi pamam ade bo okrampa o ye ansa na wo mpo ho se sa ade wei anke be hia me brise pa enti oti se dia oti emfiti ase ogusu ti sa na obekwo so so aye sa enti obekwo so aboa o obekai die hia o obeye ho adwuma eni oba bi e betumi aboa o oye nyankopon na odo se obetumi aye esa ansa hwe sane obo ade o ma die hia wo ba ansa na obo wankasa
27 na nyankopon bo nipa woni suban so nyankopon suban so na obo no obarima ne oba na obo won
afi o se obo nipa te se ni suban so eni te sane awo se ukunu ekofa mpra na wani abre se ukunu ko ware ka ho na wani abre se o yiri firi wachi na wani abre yen so sa no nyankopon so ete ose obo yen se ni sesu enti sane a ote no sa na ye ete enti yen hwe na ye hun se nyoma bi a ye ye anabi nu ye ti a ye mpe no ma ye nyem fa enti nyankopon ma ye nya ye nyankopon ho enkodi nyame fufuro bi echi ma ye mfa yakoma endi ade fufuro bi echi enja onyankopon ye ma yakoma enden onyankopon na ye hwe ni se obetumi aboa ye wo bibi biare se se ye beti ye ne ntem wo nyoma fu bi nti ose obo yen se ni sesu
28 na onyankopon shira won na oka kire won se monwo na monno na monye asase so ma na monya sutumi
mo ogusu shira yen e ba se wo wari se pehun se san shira we eda homa men nante basabasa obitumi emra onya nwoye emre kakrebi obebaba dentem no onfa ho aduro sukro obeko ba bia obefa enso onyankopon aka to so ansana waware wo ware na odisan shira na to so koso nya gidie warade mu na obeko so eshira obeko so ama wadore obebie kwan ama wadore
amen
ani ntie mfa kwan fufuro bia so onyankopon aka san shira sam na to ato ho ntise baifo bi owo obusuem owo oba na busuem obaifo owo be mana busuem baifo owo mo mpatem baifo bi ntumi nkan kire wo se ama wo ho onyankopon be sore wo no so
amen
nya gidie tie dia meka ni ye na hwe no so unya ni dia obetumi edi uso na emom se wo kai se onyankopon aka nhyira nsam ato awarefo so dia ene urade nhyira no ebe ye wo dia
amen na muni epo mumpata ni ewiemu noma ne emwa awo asase so nyina so
afi yate o se mpata egupum eye dia eno ma ewo wiem ene emwa ewo asase so kanukure enye sa ne oma bi na wo sum sese enyoma wo ye bi na wo sum sese sese wo kosa epo nim kokodosu kwani ahomoni konya yonkofa eba ebe dada nipa se wo ye nyame nipa eye wuti na sa ne oma no ho wo na wudi sa ne oma no so na enye sa ne oma ne eba bedi uso enti sa wo otwedue bi asene ayese eno na wo sum no yankopon a eya homa tie kwan yarade fa so ebo nipa ene se ne ode nioma ahyeye ase na wo wo san nyankopon we ya odwene ho mpo ansana wo ye den wo bo na ne utwa edua na wo disa edua no aye nyame ensom no asa san nyame no ode wiem na wo hata ne nsio to a wo amepega na ontumi mpega no ekwan bi a wo fa so aye bibi se nyame wo di besi wiem ase nipa ni ho a obepega ade kro no ntumi nkodem da ensua e be hye no awia e be bo no ade bia ebeka no enu nye nyankopon ene kai se wo nyankopon de obo osun ni asase no de nioma wo waye ni nyame no ahye wase opese san nioma no eya ade a wo obeyusu na emom enya ade a wo di beye nyankopon enye nyame da na entumi so nye nyame eni ti hye no so wo nyankopon se ne wo nam ho e de wo ato ade bi so se nyame ni ho a eya re homa na ehuma na de bi bedru a bekwa koyi hu ano sasam hunu we fi se bible say de be free wa no bia no obebu atenwo obekwa koyi hu ano edua nya onyankopon chese bibia wontumi mfa na tie embo bibi enkase oyo onyankopon ade bia wo body say oyo onyankopon no oyee mistake wonti na sa de kro no ho se obetietia so se odija be soja se odi bibeye edura no se ebisu ye aduane na nye nyankopon ma onyankopon ne de obo osuru ni asasa odi tumi
29 na onyankopon ka se hwe medimfudie ai wa asasi eni nyina ni nuaba nyina mama mo se enye mu eduane 30
na on se da ho osisa no ma ni nyina anya eduane e na adane mu nyame amosum ni obi tete na tie no wo de asi no akoto na wo de be siu dem osoro na wo twa mo jaguso obi sini edua no abje na wo de be siu dem osoro na wo twa mo jaguso obi twa aboati na wo asoni mo ja na gukuram no wo de ama wo no wo agye na wo de be siu mpase e ene urade ikiro se ni nyina no enye ne kwan so no enye ne kwan so no ono ni nyankopon ba akope ompese wodi natie ka ho ompese wodi dua ka ho ompese wodi bibia ka ho ani ti hwena sister fridia wafa ni se e nyankopon no wodi ade ato nsa se woti kam na okonya accident ade kro no be miya ho nti wo nkofro so wut ebo na ade onya accident wodi ade abo wasinim se obi de sika twa wa enye adwuma so wodi sika twa wa ebi twa chane nso onyankopon ni de obo so ni asase enye ni oma wo ya wodi wani huni a eye yaduane ene ni oma bi ekeka ho chane nso onyankopon ne bo so ni asase na wo ho tritete di bedrune obe wo ho saa ye bekwa kopie na nim eda krobi ti emfa na sem ni agoro na nsisa ni oma na ma bi nim nyaade bi meton ma onje emfa nto wasene ana wonsa onje emfensi wo mpase che saa ni oma no ahohomoni ne wo ema ahohomoni kwan obi wo obi tia tena ba bi o she ba bi ba ko penso ana otwutwiri ni sin na na bo bi wo ho onzo bo otwutwiri ni sin amoja ba otwutwiri ni singusu otwutwiri ni singusu otwutwiri ni singusu saa ahohomoni abetinem ni moja ni nti nti afi bra ofri ho ni moja ni nkogusu biem no na ofon na ofon na ofon onyankopon na ma obi hu ni se eye ni moja ahohomoni bi anom pen eno mu da so eti no enom ni moja nkasa because on fa bi ngu ebo no so ade bi a wo ye bi a wo ye tia wa nkasa ho chenus omo eni tumi omo nye nyankopon nti fenie sa ni pa no an sheda mpo eti sa wo sheda e di bibi si ho etwa moja gusu a ombo ni baba betrim na de a wo utie ni no ono no master na ba bi a wo master e ko no so no ho na woko enioma bi a wo hu bi a urade aka ho asem ne akyere o se ye ye dia ye di e di bi soja e di bi ye hunu bi anom ne ade te se ahama wo benom wo di be ye aduane adi wo be twa bi dia ye ja nti hye no nso ebi nim kura nyanyansa na omutimi di dua eye dan edem omudi dua no ne ahoma bi no matete na tie dia tete mu na wo de wo ayo adwene se obi si na o meton ma na wo fa nko siu dem na wo nsum ne se onyankopon hye no nso pa enye nyankopon no no enye nyankopon no no ono ne dia odi tumi no wo enye wo nyankopon
verse 13 na asase so emo aduma nyina ne ewiem no ma nyina ne emo a wo wi asase so nyina me de ehahan mu no mama won se wonni na yes
Oh, afi emu ano o ma o maduane. O si enioma na efifi asase so no. O di ama mu ano se omunni. Enti eye emu ano aduane tano supa. Eye emu ano aduane. Obi tumi nya edua bi na aseye. Oye se ho ana ne nyankopon wo. Ohun mo ni so baba betena ho no do saa o no be kwa kopie ba bi a wo ko. Ti shano nso. O si se ama no emu ade a omudia. Enti emfa enkoye enuosam ene ade ade. Obi betumi kura afa yefunu wa mfa kwan pa so enti no. Bekwa kofa hahamani bi no dia betu abofra ne gu urade asem se eyemo ano eduane yekura ha so no ebetumi aboaye
verse 31 na onyankopon hunu de oye nyina na hwe eyepara
afi hu se nyoma ni nyina ye afi hu de wo hu se ye na wo daso a ne nam ba bia eni se woni na wo daso a twetwa woni ba bia eni se otwetwa woni esan se woni jiboni hu nte wo hwehwe se obetumi asesa ade wo hobo urade o se oye otisa ne se so ade nti na oye kronkron na wo ompesa oye kronkron na pesa okoso a asi wo bonim na wo nante ene aso denfo eye baako na wo pese woni wona esi won buso mbedi to bo bi achire urade onu o ma ye pe o soro na odu omu ho o se fa o dwan bra on se metai ka mi se nipa kro na fe so a wo do ne ne ma ne ne nana ne ma ko ja bosomfo on e ji odu omu ko ja na o se se na na wo hwe yen so ma afi we ko beto yen a mi kura o dwan a otu edia e de beda wase e na o ko ye enti afi ni su ye na ato ni dwan e na o de bre e komfo on obi o ho afu pa e na obi sa se eh na 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 so e se o wa nipa ko bi sa se da bra ba ha che na che se nipa ne ka time a papa ni firi mu no o firi ho ko ye ni che se ni besa bosome mienu ana papa ni wuye nanso nyankopon bo no ho ban e ma afene so ye nka wodu odwan e koma papa no awe se papa no ene hwe no senu na fa nyankopon abo ade mu ma nyankopon ne jae nante bebree sa ofa ha ne ekyina no afa obi a wose na wo ache okwa asori pa nso afede obi ka sa me yenko ha ye kwa obenya ba odi nipa kura echi omuduru ho na ade a Bosom ninu e kan ye ni se wo e na wo sori a wo di adwuma wo di je agu ye nso na wo ye se ene ye nya wo oni mi se omuku nu okodu ya na owuye enko tena se twen nyankopon a anko benya ne ba no na se ke poka anka wo nwokura enka ye ma no so benya ne heavy akosin se wa kwa aduro so aba abegu oma ye nhye no so hate na ye ntwe ho firi ni oma bi ho na ye nhunu dia obo ye ye ja obo osuru nya sase ono na obo ye na ni oma na ne ye ye di aye nyame som no no ono na obo ni nyina ani ti hye no so e ma obi nda da na ma obi nsisi e se nyankopon ni ho o ho da 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 ɔne tete fo no tena ase ɔne yɛ nso da so ɔhɔ ɔbɛkɔ so aa nso ɛne yɛ atena ase nti twɛ ho firi nnaadaafoɔ twɛ ho firi wɔn a ɔnim wɔn bɛnkum ɛfiri nifa ho ɔno deɛ noa no sɛ ɔbubu agu so kɔ ne ti anyɛ yɛwo ne yɛwo no bɛto abosomsom ɛna ɔgu sonsom saa wo so nyame adom yɛwo to asɔre fie ma wodeɛ no ɛnyɛ mfasodeɛ ma wo na boa afoforɔ mu ɔmuso mahunu nyankopɔn tumi sene sɛ wobɛdi wɔ n'akyi nneɛmahunu a ɔmo yɛ ɛno so paa ɛno so ada bi no na aduru sɛ wokɔgyina yɛ papa no anim akɔyi wo ho ano ɛhɔ ansa na wobɛka sɛ mehu yɛanka nanso na aka akyi awo sɛ wohyɛ no nso sɛ ɛwu akyi mpo adwensakyerɛ ni hɔ ɛmmerɛ a wote ase mu na wɔ sɛ wokae sɛ wowɔ wura bi a ɔno na ɔbɔ wo ɔno na ɔhwɛ wo so yɛwo woto wɔ nyinaa ɔno na wo home kita ne nsɛm tɛ ɔka kyerɛ bɛhyɛza ɔsɛ wo bɛhyɛza me a wo home kita me nsɛm woamfa anidi ama me wode anidi ama aboɔ ne nnua anya me hyɛ no nso sɛ onyame bi ni hɔ ka wɔ onyankopɔn nti fa n'anideɛ ɛma no n'ani bere bɛhyɛza so sɛ ɔde anidie ɛma honhom a ɛnsɛ ne mfa na anadwo baako pɛ ɔkum bɛhyɛza nti hyɛ no sɛ wonim sɛ mmerɛ a ɔyi ɛrɛn firi hɔ no ka kyerɛ sɛ wo na woma a israelfoɔ ɛsom nyame foforɔ ɛtia me wonkɔ asase no so foro ha na kɔwu hɔ deɛ nyankopɔn ɔkyiri ne sɛ wobɛhyɛ n'abufuo wobɛsɔre nyame foforɔ bi ɛno nti hyɛ no so firi na kuro yi firi wadwenum ɛsɛ nyankopɔn ni hɔ no ɛnyɛ no korɔ yi firi wadwenum na gye di sɛ onyankopɔn wɔ hɔ na ɔno ne bɔɔ ɔsoro ne asase ne mpɔ ɔbɔɔ yɛ mpɔ ɔyɛ ho adwuma na nti mehyɛ wo nkuran nnɛ sɛ wabrabɔ te san a ɔbɛtumi ayɛ abrabɔ no ho adwuma ɔde nsesaneɛ bɛbrɛ wo ate ɔbɛyi wo afiri baabi a wahyɛ de abɛduru saa borɔ yi ahokyeɛ bi ne ahometie bi animguaseɛ bi ɔsɛyɛ bi mu ɔbɛyi wo afiri mu sɛ ɔbɔɔ asase no na ɛsakasaka na ɛyɛ sakasaka nanso ɔyɛ dɛ ɔkasae ma ɛyɛyɛ nti ɛnɛ ne kasa ne da wo so sɛ abrabɔ no ɛnyɛ yie ne yɔyɛ no ɛnyɛ yie adeɛ bi a wahyɛ mu ɛde aba abɛduru saa bere ɔgye ɛnyɛ wo dea ɔgye wo firi biribiaa mu na wokusu a ɛhyɛ n'anim kwan sɛ wobɛtumi aboa wo ayi wo afiri baabi a wo yɛwɔ adwene sɛ wotwɛ wo ho kora afiri nneɔma bi a ɛmfra bɔne su bi a wakita mu a de abɛduru saa bere wode wo nsa sew bu sɛ medeɛ menyɛ adeɛ a wopɛ sɛ ɔyɛ a wontumi nyɛ fra me mɛba abɛyɛ ama medeɛ metiri mu ɔden medeɛ meka sesei ase wokɔhyia obi a ɔyɛ den se no asaa da no na wobɛka sɛ wohunu yɛnkanso na akakyi ɛnɛ yɛ nkwagyeɛ da ma wo ɛnɛ yɛ adommerɛ ma wo sɛ wote nyankopɔn asɛm a ɛmpiri mu wakoma ɛwɔ sɛ saa berɛ no a wo sesa w'adwene sɛ ɔyɛ nokwafoɔ no tinini sɛ woka wo bɔne kyerɛ no a wode bɛkyɛ wo na wate wo ho ɔmfa nkyɛ wo sɛsa akɔtenam na wate wo ho afideɛ nti no ho ɛno nti ɛne ne nkasa ɛne ne nkasa ka biribi kyerɛ awurade ka biribi kyerɛ awurade ka biribi kyerɛ awurade aka nna kakra bi na deɛ ɛbɛba no anya aba na yɛbu yɛ ne gu so saa ayɛ a na ɛmmoa yɛn na wa time nnipa bu wɔ n'ani gu so na deɛ na awurade asɛm aka no ɛbɛn mu ɛno nti sɛ yesu kristo time so yɛgu so wobu yɛne gu so a ɛnɛ kyerɛwsɛm no ɛbɔ yɛn nkɔkɔ sɛ yɛnsesa mfiri ho ɛnkasa bɔne wei deɛ ɔmfa nkyɛ me ɔ sɛ ɔde bɛkyɛ wo na wate wo ho sɛ ɔde kyɛ wo na wo san kɔyɛ a ɛna ɛnhu ma wo na sɛ woka kyerɛ no a wɔde bɛkyɛ wo ɛnɛ ne ne nkasa na biribi akyerɛ no afei meka na woaka di me agya meda wo ase ɛwɔ nnɛ asɛm a wode abrɛ
me
sɛ meyɛ sɛ wonni hɔ a ɛnɛ fa kyɛ me
na
kye me prɛko pɛ maka
me
bɔne akyerɛ wo yi
meto
nsa frɛ yesu
meto nsa frɛ yesu
sɛ ɔmɛtena makoma mu
sɛ ɔmɛtena makoma
na manante wɔ wakwan so
na manante wɔ wakwan so
tumi a me ne wɔ ayɔnkofa
tumi a me ne wɔ ayɔnkofa
me ne wotwɛ mu wɔ yesu din
me ne wotwɛ mu wɔ yesu
din woyɛ adwene sɛ wɔba me nkyɛn
a woyɛ adwene sɛ wɔba me nkyɛn
a ɛhan ne nhyia wo
ɛhan ne nhyia
wo wɔ yesu din
wɔ yesu din
afei me ne wɔ bɔ mpae ɔhene me da wo ase wodɔ yɛn nti ɛna abiribiara woyi wɔ hinti asɛm adi ma yɛn kyerɛ a wakyerɛ yɛ nnɛ yi ama yɛn hu sɛ wowɔ hɔ na wo na wobɔ adeɛ na nyame bi nka wo ho yi yɛda wo ase agya deɛ amesrɛ ne sɛ ma yɛntwe yɛn ho mfiri bɔne ho kɔso no aboa yɛn obi bi a wɔ ɔhaw awurade bɛn no na gye no amanne a obi dam yi ne firi mu kɔdaa nna yi ne firi mu sɛ yɛ nimguaseɛ sɛ yɛ yareɛ sɛ yɛ ɛmpatu yareɛ sɛ yɛ yare da hɔ yɛsu din mu ɔgye nyɛ nnipa no dea mpo sɛ dɔkta ka sɛ obi nkɔ fie nkɔwu a yɛserɛ sɛ wobɛgye nnipa no nkwa wɔ yesu din mu yareɛ de ɔwu krakra aba asase so ewiase afa na nyinaa ɔhene gye yɛn wate wɔ yesu din mu awurade gye yɛn oo awurade gye yɛn oo ɔman biara m ɔman biara m baabi a obi awɔ a wɔtie me agya wɔ yesu din mu asase ano kɔpem ano oo atifi kɔpem anaafo oo apueɛ kɔpem atɔyɛ oo yesu din mu oo ɔgye oo ɛnyɛ ɛdeɛ oo obi biara oo agya wɔn na ɛnyɛ bi gye wɔn firi mu yesu din mu ɔna ɛnyanya bi esi kwan wɔ yesu din mu ɔna ɛhwɛ wɔn no agya boa wɔn kan yɛn ho yɛbɛkasa yɛn ho na wayɛ amen
amen.